Kwenye ndoto zangu na utaga kwa na wewe hata nkisema na ugua dawa na isigi wewe unaishi mawazoni mwangu furaya mini wewe hata nkisema na ugua dawa na isini wewe nasio kwamba siwezi kupata mwingine kila moyo nasio kwamba sipati kutakiwa mi amor, sio kwamba siwezi kupata mwingine, sio kwamba sipati kutakiwa, na wala sio soba, nazi, koroma, kinachopata ni upendo, upendo, koroma. No, I'm not complaining. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm not for what I mean. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love, I'm in love. I'm in love with you. Picha lako si tukitengana na nilivyopenda hivi uhisi itapoa
doro doro
sipati picha ile siku ya kuona na tusipotenda hivi udhani itapoa
doro doro
mapenzi matamu tupendane wabaya mshindwe kushauri uwe wangu milele tufanane mi kwako ndo sina wala siyo soba nazi koroma kinachopata ni upendo